Yeah. Mtaani kuna kiu kila mwaga kila day. Na hindo kauli mbiu kitafuta upote. Wanomba tusipate tutapata anyway. Najua kama ni ngumu ila tabiri tuzoe. Na ndo maana tunakoma now. Koma now. Koma now. Koma now. Tunakoma now. Koma now. Koma now. Koma now. Tunakoma now. Koma now. Koma now. Koma now. Tunakoma now. Koma now. Koma now.
Tumechoka slim fit paka sasa tume gain heavyweight. Hustle mpaka celebrate, yasho mpaka heavy sense. Kichwa kina stress tuna meditate. Pesa inatutesa tukipata tuna vesha na kumedicate. Tani maisha magumu na shida nazo ziishi. Kipato kukithi taji ni ndoto maisha kibishi. Akili nguvu ni mtaji kikosa ngoja mazishi. Rafiki yako karibu ndadui siku za dhiki.
Dunia duhara wahenga wakukosea. Lipotoka mbali ndo maana mbele siwezi potea tena. Nyumbani muda umepita sijatokea. Nishapiga moyo konde na mini tutapokea. Right now tunaishi mtani kaligi. Siwezi pause misomaji mtungini netaji speedy. I'm like wanombo koso kipate tutawazidi. Miama nigga we do hustle decide no never beat it. Tunakoma now. Koma now. Koma now. Koma now. Tunakoma now. Koma now. Koma now. Koma now. Tunakoma now. Koma now. Koma now. Koma now. Tunakoma now. Koma now. Koma now. Koma now.
Na mbana today iwe bora zaidi ya jana. So tukaze mazee wanakunja ila dua lipingu ya Allah tasafisha way. So we gon be alright. We gon be okay. Fanya unachopenda unavyotaka. Jutu takutana bada dhiki ni faraja. Utachelewe ilo utafika weka nia. Faka mia kila misha weka mia. Zikusanya hata kama mia mia. Yazia kiu kila mwaka kila denki pata tatone sherehe. Misha na maliza leo kesho naendelea kukoma. Nayo mbele mimi wawu watafuata nyao. Nipo na leoanza nao. Nakoma nao.
Jende cause we dropping any day. We made of Gaddafi. Wanna yo we rapping anyways. What you wanna give? Kukoma kukaza msuri hundo kauli mbiu. Man I'm down with it. Yes I keep it coming. Tangu neze kukoma. Now they keep on running. Nesu zedi msoma. Tunahitaji money. Ganja money. How you know this shit gon' keep on burning. City's not nice. Hichi kicha namna gani. Wanna lose the ruler. How I tell you tala money. Najona kalunya vitu mingi kwa kichwani. Setu lagi mchana kama kiwa Ramadhani. Chani kiwa mekunya wadui ya kuna money. It just got real wali dhani kuwa is funny. Industries wa kitu bila siso natitaji so tani. Mina koma now tange kuwa majirani. Hey.